Nɔvinya selawo, miegagbedo na me xɔm tso miaƒe subɔla Revna kpɔ, ame ye le mɔ gbɔ. Gbedasia ƒe tanye nye bi a fasting church. Be a fasting church. Mi nye hame yi ke tia ŋdɔ na do gbe ɖa. Mi dzi aƒetɔ ƒe ŋkume. Church yi ke medzi na aƒetɔ ƒe ŋkume o, church ma church kukue, hame kukue. Alebe hame na nye fasting church. Church yi ke ŋutsitsi dɔ kple gbedodo ɖa. Ele nu vevie. Dɔwɔta wuietɔ̃. Kpukpi gbãtɔ gblɔ be azɔ la, Mawu ƒe gbeƒã ɖe la kple nufiala aɖewo nɔ Antioxia hamea me. Woƒe ŋkɔe nye Baraba Simon si woyɔna be ameyibɔ Likio tso Kenere. Hainam, ame siwo wonyi le Dzibula Herodes kple Saul. Esime wonɔ aƒetɔ la subɔ eye wotsi ŋdɔ la. Wotsi ŋdɔ la. Amen. Wotsi na ŋdɔ na fasting and prayer. Biblia be gbɔgbɔ kɔkɔe ƒo nu. Amen. Biblia be gbɔgbɔ kɔkɔe ƒo nu. Eyi ke wo fasting wɔm. Wo ŋutsim dɔdɔm, Mawu subɔ ma gbɔgbɔ kɔkɔe ƒo nu. Ebe mi ɖe Paul kple Baraba nam ne dɔ yi ke tame yɔ wo ɖo. Be a fasting church. Amen. Yesu ŋutɔ gblɔe. Woba ya mele godoge o. Apostolowo wodo gbe ɖa tso dɔnɔ ɖe ve. Wodo gbe ɖa ʋu dɔme vɔvɔ mo. Woba aƒetɔ ŋkate miɔ mi do gbe ɖa ʋu keke gake enye alia yi koe li. Ebe Mawu mele godoge o negba to ŋutsitsi dɔ kpakple gbedodo ɖa me ko. Ne mie nye hame yiwo kete lalana le Mawu ŋkume do gbe ɖa. Mawu ƒe asi anɔ mia dzi, Mawu ƒe gbɔgbɔ anɔ mia dzi eye Mawu aɖo to mi. Be a fasting church. Hame gbãtɔ wodo gbe ɖa, wodo gbe ɖa, wotsa ŋdɔ na. Tafi Mawu ƒe asi nava Paul kple Baraba kple Silasiwo wodzo yi ɖe Antioxia. Wotu Antioxia ayi ɖe Tesalonika ayi ɖe ke etrɔsubɔlawo gbɔ. Biblia be eŋutsitsi dɔme kple gbedodo ɖa me nuwɔna ya to hafi ye Mawu dɔ wo be no yi. Woda asi ɖe wo dzi. Wodo mɔ wo. Amen. Gbɔda biabia nye be gba mi ga ŋutsi me dɔdɔm a. Ɖe egba fasting and prayer galia. Mi ga lalam le Mawu ŋkume a. Amen. Ne mi kpɔ Psalm 69. Vestin. Esi me bɔbɔ ɖokui nye tsinudɔ la. Ezu alɔmeɖeɖe le ŋunye. Fasti ne tsatsitre ɖi ne ɖokui bɔbɔ. Praise the Lord. Fasting and prayer. Ne ma ɖe fasting ma wɔ ma. Afi be bɔbɔ ɖokui. Ete ŋtsila ɖe to be gbɔgbɔ na yi dzi. Fasting and prayer, efie be ɖokui bɔbɔ, ɖokui bɔbɔ wònye ɖokuiwo bɔbɔm ɖe Mawu ƒe ŋkume ye be Mawu nayɔe fũu kple yeƒe gbɔgbɔ. Fasting. Amen. Ta ne wònye be ame aɖe Mawu ƒe ŋkume dzi ma, Mawu ƒe asi dzi be ne ʋã, ale be wònye ame yi ke awɔ fasting, alalala Aƒetɔ ƒe ŋkume. Kaze be eɖokuiwo bɔbɔ, nenema David gblɔe ma, be bɔbɔ eɖokui to ŋutitsidɔ me. Amen. Ne ame aɖe gba, wòbe gba yi me ŋu go, ya lala ado gbe ɖa, nu yi ko min mo le nye be eɖokui bɔbɔm ɖe Mawu ƒe asi me. Eɖokui bɔbɔm ɖe Mawu ƒe ŋusẽ te. Fasting gɔme nye ma. Mawu ƒe ŋkume dzi. Yita Yesu Kristo ŋutɔŋutɔ hã ewɔ fasting for 40 days. Edoya katakatakata Yesu va wɔ efome kuku ɖe atsitre. Bafɔwo wotso zɔzɔli. Ŋkugbagbatɔwo kpo mua. 40 days fasting. Fasting mawɔwɔ vɔ megbe ye dzesi kple ŋku geɖewo wodzɔ, wote dzɔdzɔ le. Amen. Nɔvi nyasela, wo hã wɔnɛ. Etsia ŋu dɔna, ebɔbɔ ɖokuiwo le Mawu ŋkume. Memuxlɔm o, gaƒoƒo vevi ya me, be ezia le kristotɔ ɖe sia ɖe. Psalm 35, verse 13. Ke nye ya esime medze dɔ la, meta akpanya, mewɔ fu ɖokuinye kple ŋutsitsidɔ eye mede mo to do gbe ɖa. Amen. Nyakawo ya. Ke nye ya esi medze dɔ la, meta akpanya, mewɔ fu ɖokuinye kple ŋutsitsidɔ eye mede mo to do gbe ɖa. Medze dɔ, meta akpanya, mewɔ fu ɖokuinye kple ŋutsitsidɔ, mede mo to, medo gbe ɖa. David wonye. Nuyawoe blematɔwo wɔ ye Mawu va si ʋã. Wokpo Mawu. Mawu ɖe zɔ le woƒe agbeme. Mawu wɔ nukunu kple dzesi gagagawo le woƒe agbeme. Ŋdi ya menu xlɔm o be nye anye kplo mi kpokpɔ ɖe nu yawo. Be ne mie Mawu ƒe ŋkume dzi be Mawu ƒe asi va ʋãtɔ ŋutɔŋutɔ ne ɖe zɔ be miawɔ ye be dɔ kpota nea ale be miasrɔ ŋu le nya yawo me. Be ŋutsitsidɔ kpakple gbedodo ɖa enana be Mawu ƒe asi ʋãna. Enana be dzesi kple ŋkunu kplɔ ame ɖo. Efia be ame aɖe yi ke ŋutsi me dɔdɔ ma ebo ɖokui bɔbɔm ɖe Mawu ƒe asi sese te. Nyasela lɔlɔtɔwo. Nye nya yawo no wo dɔ ɖe dzi o. Nufiame yiwo no kpe ɖe ŋu. Be nanya me yi ke ali ke. Be wo hã wo ŋgɔgbedede nadze ƒã le Mawu ƒe dɔwɔwɔwo me. Labe Yesu ŋutɔ gblɔe be ama mele godo ge o. Negbe to ŋutsitsidɔ kpakple gbedodo ɖa me ko. Nɔvi lɔlɔtɔwo agba vovovowo le mia dzi, kuxe vovovowo le mia dzi. Naneke meli miawɔ tsɔ be miabɔbɔ miaɖokui ne Mawu adzi Mawu ƒe ŋkume, alala le Mawu ŋkume. Woƒe ame yiwo ke lalana le Mawu ŋkume la, woɖɔli na fu abe hɔtɔ na. Wozɔzɔli ɖe ɖimetawo ŋu. Ame yiwo ke lalana le Mawu ƒe ŋkume la, woɖɔli fu abe hɔtɔ na. Wozɔzɔli ɖe ɖimetawo ŋu. Ŋusẽ yeye gaɖo wo ŋu. Praise the Lord. Nye se la lɔlɔtɔ. Nye nya yiwo no kpe ɖe ŋu. No do ŋusẽ o. Bena trɔ va dzimetɔtrɔ nyateƒetɔ gbɔ. Be dukɔwo wɔkpɔe anya be nyateƒe Mawu gbagbe aɖe le asi o. Gɔmesese deto yiwo no sɔ asi o le aƒetɔ be dɔwɔwɔwo me. Ye mianye hame yiwo ke tsia ŋdɔ na edzia Mawu ƒe ŋkume. Ye enya kaka kple gbɔgblɔ aƒetɔ ƒe asi nakplɔ mi. Eɖo to revna kpɔ. Nɔmba nye 024-140-5533. Aƒetɔ medo gbe ɖa. Mebia wo gbɔgbɔ. Ne kɔ ɖi ne nya dzi. Ame yiwo ke ɖo toe agbe ne so si le Yesu Kristo mianela ƒe ŋkɔ me. Bye bye.